jua ilo katisha Eti mvua isinyeshe Ikiki hali kipite mbali Tuliaja mapepe Anapepea mtima Hapa nangoja nideke Kumba lzumai kumbela chai Yani walete walete Eti nacheza mkumbuti wa chawi Chulegeza, malaini kama midu Najichuzi ya karata, nyole kozi la kikongo Homimi, sana paga wachanganywa Homi ya gonga, oh, oh, oh Anafuni chonga ni ya uondo Homi ya gonga, homimi Hata sina la kufanya Homi ya gonga Never me changa nyo hondo Naomi ya ndonga Badi, badi, badi Fuji zote umundani Na wapiki ya kelele Misame majirani Tumezibo kuta Ndani raru budani Na hindu bosi na leo yupo na miacha Oh baby mchanganya utusi mchanganya Dula Aoni ukivurandi unipeza donmasha Chura Oh baby, mchanganya, tosi mchanganya, tula Na lupezi litutane wakati tunataka kula Oh baby, sana paga wachanganya Oh, anavu nizidishi ya uondo Oh baby, hata sina la kufanya na Oh, oh, oh Never you change your mind.